zezali teka teka zange mubintu amazima gabemu Sizezali teka teka zange mubintu amazima gabemu Sibanga kona muntu wampisezo sali mukwenyi Bobo chukira nenda gano zafe te mwali vya lugambo Kwe wasomba ngabantu abempisezo bwe mwatange vyama Nofukira dala kali Kwebuliche nkubuza ngonimba Kwene banobo mwali bankule Onge bia mwe bia kuchanga Atene mvange yoni mune nengananga mwe Kanga bulikade kuyomba Na wachari kano batavu kiranga Wainga bukambwe Ogo kwabana bwe kwasitulanga ngugamba nti si abazara abakusobya bakwetonderanga mukwano gwange ngatoka Songa munnange byo bintu byansi ensobi zikolwa balamu wonna teriyatukirira ona ona kufe Zange mubintu amazima gaveyo Techibanga kuchigendererwa change Gwe wachusa chuse bintu Gwate munango muntu atalite Sanga chikafuwe kukanya Okuva mulangi nenja nsobe rwanga Techikutwalira katikitiki Wabuzanga yani ngabacha davantu Obuteko makobabe babiti wabatate chikugana kutwaka Ebogone banjogera yoko kwe wakato buduze Nakutia rewanta sakuwa msoro Nonsawa magoba monsimbize wakoze sauli mukazi chuma Tewagera gera nyachipi mocha miaka jafenga mbaswara wavamu Olulimi mubantu lwe wakoze sanga ngomu endule kubikali Oba kuwango vyoga murufuti futi nga taputa ya rugwamu Ea kufumule ntengereze ya limu ntu baba kwera viramu vikunta Oku mokora noto zito ere ruanga muvipimo pya vigambo Tulire chitonde choli voti ya monsi tukusinda nye kukatonda Wera videncho muntu nevofa monsi erinyali sigara kumieso Ngane wali enso viteri aliva kutaputira kuveno tochada kwe osako kikakata ne kuve nganda kuve mize jebura kofe shigumba terane kirumiriza norucha mwe wava kubana baffe ebyo byaki bwe bayita obubikozi kulubaya buve bwe wayagala kibeewo bw'oba wabikozesanga butona butamanya kusonyiwe katonda nanga okusinziira ku neeyisa gye nkulaze nasonyiwa naye sigenda kwerabira banange by'omunju bya munju mayumba gasuza buli muzadde wotudde ly'ebbeere lyokyeyoyonsa naye munda mutuva noono bakadde be bamulina nga mwana lowooza ku bbanga lye tumaze ddene n'ebizibu mwe tuyise enjolo aboogezi bye bafukumudde enkumu mpe mukiremu batumanye okuva nabuliira n'entuuka okkoma nga gwe buli muzo gulinamu enkizo n'empoya oyalonyiza eddiya samanya jobi jomvume anenetala nenetozira nenevuga ngasagala kungambirako hani nga wenji anendeta nkoze okwandi baddo kwebaza okina kukolumya kasava kante ngenya kumutima nafuga mukarata ebintu ebyo bikoya nange navamu nzija mbalimbwa limbwa omulungi buto mwesonyi wa kyatabu ofooza misango omulungi buto mwesonyi wa kyatabu
Sango.